twansula ku mmeeme nali sirootanga bwini nti oli njagala nali musomero bwininga nkwagala emba musomero bwininga nkwagala nali sirootanga bwini nti oyinza okunzikiriza wali ebuddo nange nga ndi buddo ekyokusaalirwa sajja makeerere kyokka ebbanga lyonna bwininga ndi wano ku mwoyo nasaba omulimu eri makeerere kola eyo nsobola okusanganga kyokka ne kubuusanga nyabonga mu maaso ndaba bukambwe bulijjo ndaba otunuza bukambwe sikulabanga ng'omwenya bwe navananga ne nkutya sikiyinza buyinza kukibugamba toba nina ekigambo yo kakano bundo tutno obana bakisamanya nsonga oba kulowooza bwini kyekyannemya ebibuuzo byansuula nsaate nga temwali kantu byankuba ekigo olusungu lwalimu kyokka nakola sayansi ne kunakuna ate era saafa nnyo naguma kubanga baafa twawerawo kubanga ddala owuliro njagala kirungi ddala onjagalire ddala tukole mbaga nkuwase so si bya concubine enkunaani kaakaweta eryange eribenga lyerinnya lyo obeera omugolowo meebambi balabe nga naawo omwenya bulijjo ndaba otunuza bukambwe sikulabanga ng'omwenya bwe nava nange ne nkutya sikiyinza buyinza kukikugamba toba nina ekigambo kyo kakano buno tutuno kakano uno tutuno obanga ddala owuliro njagala kirungi ddala onjagalire ddala tukole mbaga nkuwase so si bya concubine kikirize enkunaani kaakaweta eryange eribenga lyerinnya lyo obeera omugolowo meebambi balabe nga naawo omwenya bulijjo ndaba otunuza bukambwe sikulabanga nava nange ne nkutya sikiyinza buyinza kukikugamba toba nina ekigambo kyo kakano buno tutuno toba nina ekigambo kyo kakano buno tutuno.
Remember where you got it from. www.djericom.com.